DJ Peter Fresh.
I'm wide awake, the pain's far behind. I don't need no one else to tell me I'm fine. I'll be worth the wait. Make you lose your mind. I won't be the one who leaves you behind. When the waves crash down on you, they always come back. When the rain falls onto you, I'm hiding in the dark. If you need me here with you, that's where I'll stand. This time I will stick to the plan. I just want you to really see who I am. Want you to look at me and understand that I am so done messing around. All this time I've looked for someone I've already found.
To see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing. what builds up throughout the day. It gets into your body, and it flows right through your brain. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum.
your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us.
DJ
you by my side. Let's just stay home. with you by my side.
Peter. my face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, slowly drifting. I can see the sands on the horizon at time. You are not around, slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave. Slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the.
I've left behind. There's one thing I should say before I walk away. I think that you should know that I'm
I'm not afraid to Playing in my mind. When I die, I wanna die with my chucks on. Pair of jeans and a shirt with MJ on. I'm gonna die, yes, but I'm a living style. Make the most of everything you get. Cause you gonna die too, so best you live in style. All I know is I'm not giving up. I'm gonna go until my time is up. All I know
ha 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 ha